Oche nkuru etula mbitundu liyekaba ATM ulidomu saji ya Christopher Okello Nyumu etibu nilezo chakwani kiwa kukalaba kumisange joku tabana banaba tiwa mchifechi la vitiwa mavuje mbitundu liyekaba omulamuzi Alice Kaukako Muhanji ya asazo msangogo na ategeza ati msangogo na gwanagomola gwali muluke burunji iragwe gumu kumisango na talavika lavika ejeta givu nilezo vika kalye nyo koti ya chitegera konti Okello ya temu labana wa nungi na kuzo mwezi bili wa mwezo kukuna omwa akabuno mchukwe chila vizia mabuji echa gaba ale child development center abana wa mchivali batu waliduo kulabidirua nga abazade bagenzo kukula omulamuzo na ategeze zanti echifo chine echa alichimanyi duanti jamire mberanga chijudobu kumi chave charumanya abantu era chao unikirize guanga lino omuntu omwa kusala uku chifule echifo HNTSA omulamuzi Alice Kaukako Muhanji nga yesi gama kubujulizo vulete duru duru wabi olukule mbe duwa mjona thani mwaganya ategeze zante chivoni leze choku wanika ukalaba chigwani de Jonathan Mwaganya asabye koti esoke ekirize ATM lino msajio chivoni leze choku wanika ukalaba nga agama anti engeri omusango guno gwazibwamu gulaga anti waliwo omupango gw'ekikecya waggulu era olukwero nalo alukibwa bulungi okuva ku ntandikwa okutuuka ku nkomerero abaana ne battibwa Mwaganya ategeezezza kkooti nti newankubadde akalabba mu mateeka ga Uganda tekakyali ka buwaze eri kkooti wabula ku misango eminene ng'egyo akalabba akakkirizibwa Mwaganya era ategeezezza kkooti nti Okello asigalanga wabulabe nyeri enseno singa kilizibu okudamu okulya obutaala eranga okumuwa ekibonerezo ekyakalabba kijja kuziyiza n'abalala bangi abangi enyikidde mu ttemu erifaanana lityo kwe kunokolayo egimu ku misango egy'ettemu egibaddewo mu ggwanga omulamuzi nga tannatyemula kibonerezo Okello aweereddwa omukisa okubaako kyayogera eri kkooti era n'amusaba nti bwe kiba kisoboka yeetondere n'abooluganda lw'abaana abattibwa wabula byonna Okello yeemimye n'agaana okubaako kyanyega munnamateeka wa Okello Nyumu nga ye Richard Kumbuga wabula yasabye kkooti nti ekakanye ku kibonerezo kubanga omuntu wegwe mulundi ogusoose okuzza omusango n'ekirala nti mulwadde wa sikoseero kale nga yeetaaga okulabirirwa wabula musala ye omulamuzi Alice Kaukako Muhanji ategeezezza nti kkooti yekenneenyeza bulungi omusango guno okuva ku ntandikwa okutuuka ku nkomerero n'ekizuulanga munene gwa nnaggomola ogwetaaga ekibonerezo ekinaafuuka ekyokulabirako eri abalala omulamuzi Kaukako Muhanji era ategeezezza nti ettemu lino lyali tteeketeeke ng'agenderere bulungi ate n'ekirala nti omuvunaanibwa talaze mu mutima gwa kwetonda wadde obwetowaze mu kkooti okuggyako okuwaganyala nga waliwo n'ebiteeberezebwa nti abaana bano ebasaddaaka busaddaasi kale ng'ekibonerezo eky'engeri eyo kye kimugwanidde.